Maria, tu inda wasawe mumzei, koko Maria warahiriwe, wowe wakose mujitechezo chimana, tuye twese abana bawe, kukubera indabo nziza. Twese abana bawe kukubera indabo nziza mubyeyi
Imana yatoye Maria Guabo musigamyi numubitsi numukungu mwijuri iteka
Abemera Yesu Kristu turinda boza Maria turinda boza we mubyeyi koko Maria warahiriwe Chezo chimana Tuye twese abana bawe Kukubera indabo nziza mubyeyi Tuye twese abana bawe Kukubera indabo nziza
byinshi yamugize umunyamabanga n'umubyeyi n'ubugabine miteka
abemera Yesu Kristu turinda boza Maria turinda boza we Yeshua mubyeyi Abemera Yesu Kristu turinda boza Maria turinda boza we mubyeyi koko Maria warahiriwe wowe wakose mujitechezo chimana Twese abana bawe kukubera indabo nziza mubyeyi Twese abana bawe kukubera indabo nziza
Sena nyina uwagowa burababyeyi twe turahirwa kuko tubafite bose
Abemera Yesu Kristu turinda boza Maria turinda basawe mubyeyi koko Maria waratiriwe wowe wakoze mu gitekerezo cy'Imana duhe twese abana bawe kukubera indabo nziza mubyeyi duhe twese abana bawe
ka kuba bawe nubwo ntacyo dushoboye udutoze kuba bawe tuzagusanga huri
ave mera Yesu Kristu turinda boza Maria turinda boza we mubyeyi koko Maria Tejezo chimana Duhe twese abana bawe Kukubera indabo nziza mubyeyi Duhe twese abana bawe Kukubera indabo nziza mubyeyi
zawe uduhukwemera guhimbajwe n'urukundo muri bagenzi bacu
ave mera Yesu Kristu turinda boza Maria turinda boza we mubyeyi Tejezo chimana Duhe twese abana bawe Kukubera indabo nziza mubyeyi Duhe twese abana bawe